Crystal Kings, baby. RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all the beautiful ladies out there. I want it.
Leo naituma nafsi na moyo wangu vikupende wewe tu. Ya jicholo baki wembani yangu baki na mimi tu. Naibu kitandani sarakasi kumfu. Nosenge baga we ugali fufu. Nilisha dedi mefufuka fufu. Abemi enu meningaza kama safari ha. Naenda nafika kilele ni juu na kwea na pipa. Haro kanumba jenifa. Tuwe ote na unizike niki. Baby, vile mi unanipa. Meni leja kangi mekunya nipa. Love, baby, I need you. Yeah. Zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Maya. Zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Minataka nyoni. Zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Zunguka mini yoni. Zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Alisi kupingo we na tu ila kula ulingo mai unavonita mia kichwa kina waka moyo nacheza kwa itwa hivyo chaka chaka natamani kubebe twende chaka chaka kimoko mbili chwa mini kama fasta fasta kama safari naenda nafika kilele ni juu na kwea na pipa haro kanumba jenifa. Tuwe wote na unizike nikifu. Baby, vile mi unanipa. Meni leja kangi mekunya nipa. Love, baby, I need you. Yeah. Zungusha, zungusha, zungusha minion. Mbaya.
Zungusha, I want it.
Zungusha,
I want it.
Zungusha minion. Minataka nyon. Zungusha, yeah. Zungusha, zungusha minion. Zunguka minion. Zungusha,
I want it. I want it,
zungusha minion.
I want it, I want it.
Mi mgonjo wendo dakitali dali. Nilaze hali yangu siyo shwali. Mi mpofu kwako misina hali. Nifena wewe nisha kubali.